Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuthihi, Vha Mapele, vhana, dzikhosi dza vhuvhili, Chapter 7, 3-20. Nga tshifhinga hetshi, vhanna vho vha vho dzula getheni ḽa Samaria, vhoṱhe vho vha vhe na mapele, vho vhudzana nga tshavho vha ri, naa ndi ngani ri tshi dzula fhano ra fa, kha ri ṱuwe ri kha mmbi ya vhaSiria. Musi vhaSiria vho pfa phosho khulu i no nga mmbi i ḓaho, vho vha vha tshi ofha lwe vha vhuya vha sia thundu yavho vha shavha. Musi vha mapele vho ḓa gambani ya vhaSiria, ho vha hu si na na muthu na muthihi hone. Vha mapele vho dzhia zwiḽiwa na tshiṅwe na tshiṅwe tshe vha 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 tshi tshi ṱoḓa. Ndi hone vha tshi ri nga tshavho, a ri khou ita tshi re tshavhuḓi, heḽi ndi ḓuvha na mafhungo maḓifha, nahone ri khou ḽi vhulungela riṋe vhaṋe. Nga u ṱavhanya vho vhuyela Yerusalema vha amba mafhungo ayo muḓini kha mulindakhoro we a vhudza mushumeli wa khosi. Nahone hu si kale vhathu vho vha vha tshi vho rengisa zwiḽiwa khoroni ya Samaria sa zwe Mudzimu vha amba nga Elisa. Mudzimu vho tshidza Israele kha maswina avho, nahone Mudzimu vho tshidza mulanda wavho Elisa avho. Mudzimu a vha funi na muthihi a tshi ya fhethu ha tshiṱarafu tsha lini na lini. Haya ndi mafhungo maḓifha a bvaho kha ipfi ḽa Mudzimu, nahone ri fanela u kovhelana na vhaṅwe.
Hu na vhafunzi vhanzhi zwivhidzoni, vhane vha ri tshivhidzoni changa, hu ita zwine nne sa mufunzi nda funa.
Hu na vhafunzi vhanzhi zwivhidzoni,
vhane vha ri tshivhidzoni changa, hu ita zwine nne sa mufunzi nda funa.
Vha funa zwavho zwivhidzoni,
vha tama zwavho zwivhidzoni, vha funa tshita zwine vha funa zwivhidzoni, nne sa mufunzi.
Vha funa zwavho zwivhidzoni,
vha tama zwavho zwivhidzoni, vha funa tshita zwine vha funa zwivhidzoni, nne sa mufunzi.
Tshivhidzo ndi tsha Yesu,
vhatendi ndi vha Yesu, mufunzi washu ndi Yesu.
Tshivhidzo ndi tsha Yesu, vhatendi ndi vha Yesu, mufunzi washu ndi Yesu.
Ndivhalisa vhokelaho.
ndivashumeri
ndivashumeri vasina mirado
ndivashumeri
ndivashumeri ndivashumeri vasina mirado
ndivaraveresi
ndivaraveresi vokofurao ndivaraveresi vokofurao
ndidziboso
ndidziboso tsafi bibiri
ndidziboso
ndidziboso tsafi bibiri
chibidzo ndicha yesu
vatendi ndiva yesu mufunzo ashundi yesu chibidzo ndicha yesu
vatendi ndiva yesu
mufunzo ashundi yesu